kwenye keys.
Jima na mkwanso. Yeah. Napata nilivo vitamin. Yeah. Vitamin. Nilikuwa so bitter. Now I'm a better man.
Now I'm a better man.
Miaka kasix ningeamka kusele polisi njomana kwa kina shukuru. Miaka katano nilikuwa single, ungenipata kwa club nikiminga. Saiko miti ni mipango za bingo za maisha kwa kina shukuru. Ketika na time siwe na wasiwasi, nyumba taichunga kachai. Mini kubizi nikitafuta pasi, soon mtani cheki Dubai, Hawaii, Mumbai. Mtani cheki Dubai, Hawaii, Mumbai. Mtani cheki
na mata nilivo bitter man. Yeah, it's a man. Ilikuwa so bitter. Now I'm a better man.
Now I'm a better man.
I am a better man.
Dhambi. Na kwake Mola napiga kambi, ndo maana kwake na shukuru. Gava wako busy kutuchoza ushuru. Ya Kaisari ni ya Kaisari, alinipa deni zangu niko high sai. Ndo maana kwake na shukuru, kuni bring down watangoja sana. Nazidi wanabonga sana, watangoja sana, mina nona sana. Ndo maana na shukuru.
Napa sana nilivo bitter man. Yeah, it's a man. Ilikuwa so bitter but now I'm a bitter man.